ebisera ebimu mpulira ennaku ku mutima nendowooza amabujje ku nguudo lwaki gabonaabona temulimu lwentuula omwana nenfumitiriza ennaku nenkwata nga bwe ndowooza engeri bamulekwa ku stuit ensi webafunza ennyonta n'enjala bweruma nga basabiriza akawaddeyo ekikumi oyo abamuzirakisa mulimu abamusamba ne babuvuma obutaba na mpisa okusaba ekikumi embeera yebeemuwaliriza bayinako abasadde naye tebamanyi walumbe gyabawuliza obambye empewo n'enkuba n'ekubira ku mbalaza musawo yakkumi babagobaganya ng'abagoba enfunza kweteebereza ng'owensi bwezunza musujja gwa maleriya ngwabakwatidde mu eriya kubula asala kuba tewabafaayo kuba wakeya eri we bajasipulini kololo kwine panado awo embeera n'eyongera obbanyigira ku nguudo ne lwaki bamulekwa babonaabonera ku nguudo lwaki bamulekwa lwaki bo be batalina kyakulya lwaki bo be batalina we basula lwaki amabujje gabonaabona bwe gatyo tuveeyo fenna fenna tulwanise situation eno lwaki bamulekwa ddala mazima bo be babonaabona mu nsi eno obudde bw'ekiro banoonya we banaasula abafata ku mbalaza abalala mu myala langiti bazivaako beebiika buveera gwe weesunangako ng'oyinawo osase kalotera kyokka bano bagisiiba ne basula n'enjala bamulekwa ensi yabakubadde engwala akusaba ekikumi nga temuli byakuswala batuula ku sitwiti ne beetegereza embeera abana ba Kampala erina gye batwala olumu ne bejjusa lwaki bo baabazaala anti buli lujja emikisa gyabwe gyeyongera kweggala beekyawo obulamu bwabwe balinga bayeekera embeera yabasobera ewaka ne mu kibira tebalina kyakulya malusi ge basiibirira obuziina z'enkoye bubambi tebukyayambala z'olumu ndowoozo oba Katonda yabeerabira lwaki bamulekwa lwaki bo be batalina kyakulya lwaki bo be batalina we basula lwaki amabujje gabonaabona bwe gatyo tuveeyo fenna fenna tulwanise situation eno lwaki bamulekwa ddala mazima bo be babonaabona mu nsi bamulekwa ku sitwiti babakazaako lya masikini kakutiya w'abanja abaddukira mu dasti bini ensi abafunza balinga ekisambi mu kasikini kini obakwako kunnamira embeera ojawo mu tawuni nga buli omu atunda kibijigiri ng'alumbiddwa koni kyokka poliisi webagwako ebagamba lala kini ku bukongovule ku mavivi kwe kuba batuni ne batikkirako kabangali kaka mu prisoni ani anaabajjawo nga bali bali mu gulabala wa sitaani kyetegeeza abazadde babafaako tebakyalina pulaani okwasolinga mu laifu yaabwe yafuuka ringitoni ebizibu ku sitwiti bawujjanga mpewo ya fani emmere balya kasasiro nga ebaloota amakuloni ensi gye bazaalibwamu mwe babayigira ebisiraani school fees zaabula tebafunye na ku education twegattire wamu tulwanise eno situation.